Lufa.
Yeah. Switch. Hey, she's better than the rest. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Ah, 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 she's better than the rest. Mi kwambia na vo test. Watanipa moto kiss. Kwa kena invest. Ah, she's better than the rest. Anapenda kwenye gari, anapenda kwenye text. Akinywa kidogo, anakuwa mwepesi. Baby, nataka some more.
Mi si juti.
Forever me.
Forever.
Forever me.
And ever.
Forever me.
Forever.
Forever me.
Na sikuachi.
Forever me and you. Forever me. Now we're. Forever me and you. Forever me.
Neni bamba.
Neni bamba.
Wendo natamba. Neni bamba. Wendo natamba. Neni bamba.
Neni bamba.
Wendo natamba.
Kwake
nimeganda kama freezer. Nitampost kama teaser. Namuja demi vida. Leo siyo mvudia Ibiza. Kanipa tunda la Eden. Akini kiss na jiis niko heaven. Ex wote siwa miss tupa pemben. No lie, no lie.
Misi juti.
Bamba,
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 Bamba,